na the council.
Mandi kwenye track.
Kererefe.
Bahana the council.
Kererefe.
Maheta tunaleta.
Kererefe.
Nikufunika na.
Kererefe.
Nikiwa na jaja.
Kererefe.
Baraka zina jaja.
Kererefe.
Maheta wanabonga.
Kererefe.
Na bado show zina shondo.
Kererefe.
Refarini mwenyezi.
Kererefe.
Asha kuliza.
Kererefe.
Yomana mina pendwa na.
Kererefe.
Mistari zikota muka.
Kererefe.
Ni vitu ngapi mtani meona kabla kaja iba jani lisota. Poa nijue jajali niona. Wacha sahi blogs na bonga.
Madi kwenye track.
Kererembe.
Bahana the council.
Kererembe.
Maheta tunaleta.
Kererembe.
Nikufunika na.
Kererembe.
Nikiwa na jaja.
Kererembe.
Baraka zina jaja.
Kererembe.
Maheta wanabonga.
Kererembe.
Na bado show zinashona.
Garage noma. Ainaga signboard. Mechanic mnoma huwa kwa kichoro choro. Mungu ni noma. Na jisifu. Akikubariki wacha joku piga mdomo. Si bahati. Goma ni meja. Ini mbogi. Natambu wachacha. Nikiwa na Mungu jomi sogopi warazi. Na nyenyekea mbele ya Mungu shukurani. Kila mwaka mahits na wapa genge. Mukingoja ni chape. Kererembe. Weka mikono juu. Cheki kerende. Pepo, toka, 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 teke.
Nikiwa na jaja.
Kererembe.
Baraka zina jaja.
Kererembe.
Maheta wanabonga.
Kererembe.
Na bado show zina show.
Kererembe.
Madi kwenye track.
Kererembe.
Bahana the council.
Kererembe.
Maheta tunaleta.
Kererembe.
Nikufunika na.
Kererembe.
All the man in the house and the girl them. Ukiona mikono juu mini suspect. Tukingia sunajua tuni rampage. Kuna waka mafta taleta nare.
Napenda warembo tabia nzuri. Yule nitakana yeye harusi. Hadi maklande atasi wakumbuki. Devo kitu cheki. DJ cheza kalifogopa. Nataka kuona raya wakizitoka. Ni baha console mambo mbaya. Ninge kuwa wewe ninge retire.
Nikiwa na jaja.
Kererembe.
Baraka zina jaja.
Kererembe.
Maheta wanabonga.
Kererembe.
Na bado show zina show.
Kererembe.
Madi kwenye track.
Kererembe.
Bahana the council.
Kererembe.
Maheta tunaleta.
Kererembe.
Nikufunika na.
Kererembe. Ha ha ha.